Maua yalionekana ambayo ni mazuri, macho yangu yalikuona. Hope that you notice. Tell you the things you do that makes me smile. Nishike mkono nipeke miles. Let's go where no one could find us. Niko tayari kupotea na wewe, kupotea na wewe. Angalia na kitu kwenye kio. Angalia aurembo kwenye kio. It's you my love. Kuna kitu kwenye kio. Saya tena sirina omukwano tegungula neuli tambula mawanga talifuna kwa gala. Niko tayari kuvunja sheria za mapenzi. Niko tayari kufungwa pingu za mapenzi. Na kukosa wakati hata uko karibu nami. The things you do that makes me smile. Nishike mkono nipeke miles. Let's go where no one could find us. Niko tayari kupotea na wewe, kupotea na wewe. Angalia kuna kitu kwenye kio. Angalia haurembo kwenye kio. It's you my kio. Oh, beautiful, beautiful, sura beautiful, beautiful, macho beautiful, beautiful, shape beautiful, beautiful, yes, so beautiful, beautiful, sura beautiful. Takes away my soul and your touch opens all the doors.
Beautiful, beautiful, so beautiful, beautiful, macho beautiful, beautiful, shape of beautiful, so beautiful.
So beautiful, yeah, so beautiful.